bafashwe n'uburetwa maze batakambira imana cyane mana dukize ibyo none imana kuko yumva gusenga yohereza umugaragu wayo Mose abakura mu maboko ya Farawo berekeza mu gihugu kurenze ukabana n'umwe wagufasha iratabara iratabara n'ukurima nayo bagusenga kwacu
Senga